tu ngakale tiri wajimwa koma zoti lengela adani atu Musa zilole Yahweh Mungu watu ngakaleti liyo jima koma zoti lengela adani atu Musa zilole Oh Musa zilole Adani atu wasekelela tika kwa Kuomba manja tika loa matope Kumakala nganda tika la kuita Mazabu inazatu wa yangana kumbali Musa zilole Satana samatifuni na zabwino Amakunda agati wana matope Umakala jidansi tika lakwita Amakia ife tika lukamba Oh Musa zilole Musa zilole Leza Mungu watu Kakale tiyo jima Kumazo tilengela adani atu Musa zilole Leza Mungu watu Kakale tiyo jima Kumazo tilengela adani atu Musa zilole Musa zilole Kamalanga
bokonda inu mulungu
Nilinene
la banga kutimada ito otike Baga nakala mtu omaguza niza chita
Unagakia
nande kuninene la mawota Koma mulungu mulibe wachiwili wanu
Unanidela
Kona lelo lino chikuimba bezeze
Kamalanga
Kamalanga bokonda inu mulungu
Nilinene
la banga kutimada ito otike Baga nakala mtu omaguza niza chita
Unagakia
Unagakia nande kuninene la mawota
zscope.com